tu unanifanya na pagawa. Natamani bu uwe wangu nikupaga wishe, uwe wangu wa maisha.
Kesho kuja kwenye party, ni kuonjesha yo mkate, na kisha tuende kwenye market, tukipitiza yo wakate.
Oh girl, can I call you darling? Nina creep come kejani. Oh wife material, CEO na CEO city.
Paga wiwi na swali yangu bado ni nitakuona lini. Smooth operator ni mimi, unajua kuna mfupa imejisunda kwa ulimi. Mami acha niko wili, kesho twende basi nikabadilishe dini. Ndakufuata kama swara za Manchester, mix ya jeng na lunje apancheza. Now that I have you natembea nikigota, imagine mukutaja nikiota.
Umeni why, baby. Oh, yeah, yeah. Nakudai.